sobubu papi di kamano awu
iso sobutu akini e aki onye dikagi
iye ga sobubu papi di kamano awu
Let us give him praise every day. Praise him because he's worthy. Hallelujah, somebody.
Oye
Chineke gini ka m ga-abụ ewezuga Jizọs gini ka m ga-akọ onye rapụrụ Jizọs gini ka ọ ga-achụta n'ụwa ewezuga Chineke gini ka m ga-abụ ewezuga Jizọs gini ka m ga-akọ onye rapụrụ Jizọs gini ka ọ ga-achụta n'ụwa gini ka m ga-akọ onye rapụrụ Jizọs gini ka ọ ga-achụta n'ụwa
King of Kings, Lord of Lords, King of Kings.
go together. Let us worship the King. Let us sing a new song to Jesus.
Johnny, the Pelano Zagama, he came in on the
onye mmeri abịawo, onye mmeri abịawo na ndụ m,
onye nakwa ọgwụ,
onye mmeri abịawo na amosu, onye mmeri abịawo n'inugo, onye mmeri abịawo na ndụ m.
Ọgada gị dị one of the league, ibi ike mmeri n'eziokwu. Jesus ime buye na nolo ekwesu ekwesu no no mara je ata no nye ne jodo awu ya bu Jesus ime
oni mmiri abiawo na ndu
iko pakola wa
oni mmiri abiawo
enu
oni mmiri abiawo
la wasi
oni mmiri abiawo na ndu
odigi eji koro mu na gi
oni mmiri abiawo
pakoro
oni mmiri abiawo enu oni mmiri abiawo na ndu
Oh,
Mary sabi ni we obu ni ne mu aga me buri ge aga maturu ge mam doto tabia na before na imoch wani we turi me mo wa Jesus mere ya maka no nye were chineke mu o nweri ye di mu oye were Jesus o dogu na la uku ani ga po ya o si yo na nga yo ta mu kora ga me gere mu wa chineke Onye jichuku jiedi mma Wachineke Onye jichuku jiedi mma Inachonu mwanuwa Onye jichuku jiedi mma Iyone sirikike Onye jichuku jiedi mma
Chineke, onye jichuku jiedi mma. Wa chineke.